dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Dusangire ijambo y'uyu munsi twayihariye ibibazo by'urudaca bishingiye ku butaka. Radio Ijwi rya Amerika iraberekeza mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba. Muri aka karere hakunze kumvikana ibibazo by'ingutu bishingiye ku butaka. Mu kiganiro cyacu turibanda ku bibazo bifata umuzi mu 1959, ni ukuvuga ko ari imyaka ikabakaba hafi 60. Ni ibibazo bishingiye ku mateka mabi u Rwanda rwaciyemo na n'ubu bikiri muri kururukururu. Muri 59 umuryango wa Munyegomba waramenyeshejwe uhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko usigira umuryango wa Sebarabenga amasambu yawo ngo yacunge. Kuruba amasambu ari mu maboko y'imiryango bigoye n'ubutegetsi kuyimenya umubare wayo. Ubu hariho abayagabiwe n'abayaguze. Ni ibibazo byasiragije benshi mu nkiko kugeza ubwo imanza zabaye itegeko. Inzego z'ubutegetsi zitandukanye zagerageje kubikemura ariko ntibirabona umurongo. Kuwa kane w'iki cyumweru tariki ya 24 z'uku kwezi kwa 11, ubutegetsi bw'akarere ka Rubavu bwari bwagiye gufata imyanzuro ya nyuma kuri ibi bibazo. Umuryango wa Munyegombo gasubirana amasambu yawo. Na amasambu byatangiye abarirwa muri hegitari zisaga 20, ariko ubu izemejwe n'ebyiri zisagaho. Kugeza ubu kandi hari imiryango yemeye guhara amasambu, ariko hari n'igitsimbaraye. Umwanzuro w'ubutegetsi nuko bitarenze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2017, abari mu masambu bazaba bayavuyemo abaguze nabo bagasubizwa uburenganzira bwabo. Haribazwa rero niba ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko bizakemuka icyo gihe. Abahagarariye umuryango wa Munyegombo se bafite cyizere cy'uyu murongo, cyane ko hari n'indi yayibanjirije ariko yabaye impfabusa. Ese abari mu masambu bayaguze bayamaranye imyaka ibarirwa muri mirongo bahagaze ku ruhe ruhande? Kuba se hari bimwe mu byemezo abaturage batemeranyeho n'ubutegetsi kugeza ubwo bamwe bajya bashaka kwigaragambya byo bizarangira bite? Abafite imanza zarangije kubitegeko se byo bizerekezwa he? Ibyo n'ibindi byose ni muri dusangira ijambo mwateguriwe kandi mugezweho na eh kabagira ubusa. Turatangirana na Bwana Jeremis na Menye Meya wa Rubavu aduha muri make ishusho y'iki kibazo.
Iki kibazo cy'umuryango wa Sebarabenga n'umuryango wa Munyegomba ni ikibazo kijyana n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Ni ikibazo gitangira mu myaka za 59, kandi ni ikibazo twese twemeranya ko gihari. Ni gihari? Kirahari cyangwa ntacyo? Kirahari. Ikibazo gihari kiba kigomba kurangira. Iyo uhereye mu myaka za 59, abo cyatangiranye nacyo ntabwo bagihari. Ari uwo Munyegomba ntagihari, ari uwo Sebarabenga ntagihari. Abo bakomokaho bamwe muri bo nibo bagihari. Ni ukuvuga ngo iki kibazo kitarangiye. Namwe muri aha ngaha twe duhari uyu munsi, ruriya rubyiruko muri bubona baragicumbura, n'abuzukuruza bagicumbura, n'abandi bagicumbura. Ubwo uko kigenda kimara imyaka myinshi, ni nako kigenda gifata abantu benshi, nako kigenda cyaguka. Ubwo ikibazo gihari n'ikirangire, aho kugira ngo kirangire kigafata abantu benshi bakakinjiramo, murumva icyo gihe tuba turi kujya heza. Kandi iki nta nubwo nacyo kibazo mu bibazo byinshi twakiriye byari bisanzwe bihari, ibyinshi byararangiye. Niki nacyo turizera ko kigomba kurangira. Nk'uko mubizi rero, nabwe ko ntabwo ndi buvuge byinshi cyane, kuko ibyinshi twagiye tubiganiraho nk'ubuyobozi bw'akarere. Ntabwo ari ubwa mbere ubuyobozi bw'akarere buje muri iki kibazo. Yewe mu myanzuro y'ubushize hari harimo inzego zitandukanye, harimo inzego mubona aha ngaha, inzego z'umutekano, ubuyobozi bw'akarere, urwego rw'umuvunyi rwari ruhari, urwego rwa minijisite rwari ruhari, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ihari, ndetse n'intara y'iburengerazuba nayo yari ihari, hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'iburengerazuba. Murumva ko iki kibazo ni ikibazo kizwi guhera kuri mwe n'inzego zose. Kuba ari inzego zishobora guhaguruka kugira ngo ikibazo kirangire, abaturage babane neza, bareke kubaho mu makimbirane. Kuko ubu amakimbirane tumazemo imyaka ingahe? Hashize imyaka 57 ikibazo gihari. Murazi neza ko famiye ya Munyegomba yarahunze muri 59 bijyanye n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, aho aba igice kimwe cy'abanyarwanda cyameneshejwe muri iki gihugu. Famiye ya Munyegomba isigira famiye Sebarabenga isambu kugira ngo bayicunge. Muri 94 bahungutse batahutse, isambu bayibasubiza ku neza, banayibamo, bayibyaza umusaruro. Ariko ya famiye ubwo ntawamenye ibyari mu mitima yabo muri za 1998 mu gihe hari umutekano muke tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 1998 munyegomba za kwicwa nabandi bamwe mu muryango we barongera barahunga yabasigaye barahunze kugira ngo batasiga ubuzima bamaze guhunga ya famiye yari sanswe yaragira ubukizere ngo icunge iyo sambu iyigarukamo ari ugupasura no kugabana bagabira abana babo n'iki n'abandi bagurisha n'abakurenda bitandukanye burukumva iryo huriro ikibazo gitangira ubwo kugeza ni umunsi kiracyakururukana
uburemere bw'ibibazo by'amasambu bwashimangirwa cyane kuruta n'ibisekuru bya bamwe bari muri ayo masambu
murakoze kuba noneho mwadutumije ng'abantu bafite ari amasambu kugira ngo tuze turabashimiye nagira ngo mbaze niba noneho turi ubaze ibibazo nimudufunge
nitwa Kundimana Oscar umungu wa Kazavyo Serubungo wa Sibareba bareba wabashira mbere shira mbere wa nyungura nyungura mirindi mirindi wa rwabiza rwabiza rwandaganya ndaganya rwa rwenga tukagenda tukagira kuri Sebuharara bahanze buharara
yewe uhagaze ahantu nguko nabivuze mu bisekuru byange ndumungu wa Kazavyo kandi Kazavyo yaburanye na Munyegomba Munyegomba asimburwa na Rukenga Rukenga asimburwa na Musafiri intwari juri rihagaraye hariya wicaye hariya urubanze rwabayeho rubitegeko ndamutsinda uyu munsi ndatungurwa nuko nkaruka bakongera bakambwira ko mfite amasambu ya y'umuryango wa Munyegomba kandi twaraciye mu nkiko inkiko zikabirangiza murakoze
ukivuza ko uyu munsi haza uruhe rwego
numvaga arimwe mwagomba kumbwira urwego mwaje muhagarariye kugira ngo nze kubona nanjye icyo mvuga nyuma yo kumenya urwego mwaje muhagarariye
uhise ujya kwicaragara hangaha tubanze twumvikane ni ngombwa ikiganiro y'umuntu adafite wenda n'ibyo asobanukiwe yabaje ni ngombwa no kumusubiza sibyo usibye no kuba naje hano muri iki kibazo ubusanzwe ndi meya w'akarere ka Rubavu mu ruhe rwego ninde mpagarariye muri iki gihugu mu karere ka Rubavu
icyo byaba byiza ubidusobanura kubera ko n'abaturage ntitujya tumenya amategeko
ko numva se usobanutse ahubwo uri umunyamategeko ko numva usobanutse umuyobozi w'akarere ni ukuvuga ko utazi icyo umuyobozi w'akarere avuze mu karere
ahagarariye akarere abayoturage bari muri ako karere
ahagarariye ndese cyangwa ahagarariye uhe rwego
ahagarariye abaturage
ibyo ndabyemera ariko none ampagarariye abaturage ariko urwego reka nkubaze ubundi buryo mu mazina y'akazi ninde uyoboye igihugu
ni nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame
ninde umuhagarariye mu karere
ndumva abaturage bashobora kumfasha
bakaba oya uragisubiza ninde uhagarariye perezida wa Repubulika mu karere
ndumva barimo kumbwira ko ari meya ubwo nanjye ndabimenye
wowe se warusanzwe uzi ko ari nde ibyo wakekaga
ye numvaga ko perezida wa Repubulika ahagarariye igihugu muri rusange
okay none reka nkubaze iyo tugeze mu mudugudu bavuga ko umukuru w'umudugudu ahagarariye nde
ahagarariye perezida wa Repubulika
muri inteko y'abaturage bamwe mu bageze mu zabukuru bazi iby'ibi bibazo bagerageje gusobanura ariko bafite ubwoba ko impande zombi zishyamiranye zishobora kuzabagwa nabi nk'uyu musaza Mboni Gasigwa
hari abagiye baguramo ibyo bya mati byanduza bya Munyegomba ariyo twarekuye batari basanzwe babitunze biraho ngaho no madama araho naho twagarukije za metero naho ibyuma byapimye hakurya no hino ni hakurya ndahazi n'abandi barahazi usibye kwirengagiza iki kibazo mwebwe muri abategetsi mwagombaga kukikura ngaha mukabakiranura kikagenda ku murongo abandi bakareka kuryana none kira kibazo nigikomeza kuba kuriya abandi bazamarana kandi bitewe na yirase na yirasamba ubusingira hadi honanywa amazi kubera cyabanura ibyo nabonye ariko amunyegomba barambika hari bene wacu bakabika nabuze aho ngana mbura naho nerekeza ngaba baranga naho ngaho babahaye nahabo rwose nahabo navutse nzanga mu bantu bahafite naba bagikiranyije nabo basogokuru
urakoze cyane rwose
none rero ibyo ngibyo mwagenda mubakiranuye aho guhora muhora babajijisha oya uwaguze afite uwo yaguze nawe agaragaza izo mpapuro niba yaragurishije aha Munyegomba bamenye ko ni aha Munyegomba niba undi wahagurishije nawe atanga impapuro ze izo mpapuro muzirebeho n'abaturage mubarebeho bagenda bagaragaze abo baguze nabo nabo bagaragaza aho hantu bahakomuye
nyuma y'impaka z'urudaca hagati y'abaturage n'ubutegetsi ubutegetsi bwagerageje kuzicubya maze bufata umwanzuro ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2017 abari mu masambu bazayasubiza nk'uko meya Sinamenya bigarukaho
tariki 20
buri wese azaba kuyemo imyaka
azaba arimo guhonya nyakubaba meya
ubone yo myanda no mwanzu nibitagenda uko uzaba gifite mu imyaka tari yakuramo tuzabara ubukoti tuzabara ngo guhera ku itariki 21 guhera ku munsi wa 21 kwa mbere ubusa hinze bwa kodeshwa ngashye azishyura ayo mafaranga y'ubukoti bari abantu baguze ejo mutangire muze mwandikira karere kandi mwumvikaho n'ibyangombwa by'ubutaka asigaye tubasubiza uburenganzira bwanyu
isa naho ishyizwe mu bikorwa guhera uyu munsi uretse ko mutanze marge yo gusarura iyo myaka irimo guhera uyu munsi rero nanone abaguze bakagombye gutangira procedure yo gusubizwa yo kugererwa aho ba
okay marge ariko Jean Dodo cyo uvuga n'icyo marge tanganoza
cyo mvuga ku bantu baguze namwe mugende mukore urutonde wewe wandikira karere uvuge kuko naguze na kanaka isambu tugura amafaranga aya naye birumvikana iyo barwa uyizane uyigeze ku karere noneho akarere kazatangire kayige gatumize uwo muntu noneho ikibazo nabo bagitangire nubikorejo ibarwa yawe kagera ku karere baratangira bayigeho abo bafite imanza nabo mpite ngisubiza nimba mwaraburanye nkorera hariya kuri pariki kuwa mbere mwaza tukicara namwe imanza zanyu n'ikibazo cyanyu nkabagira inama
muracyateze amatwi radio ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tureba ibibazo by'urudaca bishingiye ku masambu mu karere ka Rubavu bimaze imyaka isaga 50 muracyumva bagira ubusa kubari bafite imanza zarabaye itegeko bwana Michel Seru gukuriye ubutabera Rubavu mu kiswe maje ni ukuvuga maison d'accès à la justice aravuga uko bigenda iyo habonetse ibimenyetso bishya mu rubanza ari nabyo bizabira Rubavu
hari abantu bitwaza kuko bafite imanza batsinze umuryango wa munyegomba kuri uyu munsi hariho makuru avuga kuko aho hantu watsindiye ari aha munyegomba abaturage batambagiye ngukuri ya musaza amaze kubivuga bakemeza kuko ari aha munyegomba nuko uvuga ko rero kuri uyu munsi ushatse gutsi ntugomba gutsimbarana urwo rubanza rufite gusubirishwamo ingingosha kuko habonetse makuru avuguruza ayo mucamanza yari yarashingiyeho birumvikana ni nayo mpamvu umuvunyi nawe yavuze ko aba bantu rero nibasubize ahantu ha munyegomba ahasigaye abahabagurishije babakurikirane n'ubuyobozi bubafashe rero hagirwa benshi hakumva benecyo turabagira inama ko hari ahantu batambagiye umuntu wese uri hagati muri izo mbibi ahave vuba na bwangu ahasubize munyegomba ahubwo meya mumubwire ngo harimo imyaka yacu duheze ukwezi kumwe dusarure ahasigaye ibindi tuzaza kugisha inama munadufashe nabo twagurishije badusubize ibintu byacu
mu gushaka umuti w'ibibazo hari imyanzuro itatu y'ingenzi yashingiweho meya sinamenye
hari imyanzuro itatu rero twagezeho ari nayo urebye twagarutseho uyu munsi kugira ngo ibashe gushyirwa mu bikorwa nuko umwanzuro wa mbere avuga ko abari mu masambu bayahawe cyangwa bayaguze n'abazungura base bararenga basabwe kuyasubiza abazungura ba munyegomba ku neza ndetse no gusubiza ibyangombwa by'ubutaka umwanzuro wa kabiri ni abaturage baguze n'abazungura base bararenga bagomba gufashwa gukurikirana ababagurishije uwari umwanzuro wa kabiri kugira ngo ni nawe unahuje neza n'ikibazo warubajije umwanzuro wa gatatu nuko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'umurenge wa Nyamyumba bwari bwasabwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro
tujye kuri umwanzuro wa kabiri
uyu mwanzuro wa kabiri rero ngira ngo ni nawe twanagarutseho kandi ibyo twumvikanye n'abaturage nuko umuntu wese waguze twumvikanye ko bazandikira ubuyobozi bw'akarere bitarenze icyumweru gitaha ndetse bakagomekaho n'ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo noneho tubafashe gukurikirana ibijyanye n'amafaranga batanze kuri ayo masambu
bashobora kuzasubizwa isambu cyangwa n'amafaranga
iyo ikibazo kiri mu nzira gikemurwa abantu baracyicarira birumvikana ko ntago baguze n'umuntu umwe nta nubwo baguze ku matariki amwe nta nubwo banaguze mu buryo bumwe nitumara kubona izo nyandiko nibwo tuzicara hamwe turebe ngo uyu muntu runaka waguze mu ryo ubu n'ubu waguze ku itariki iyi n'iyi ese kirafatwa gute
nuva ngo umwanzuro tuzawufata tumaze kumenya dosiye twakiriye nibwo tuzafata umwanzuro nibwira ko icyo umwanzuro ntago zaba ari umwe bizabiterwa nuko idosiye yagiye itangwa
kwari tari ubwa mbere mufata imyanzuro nk'iyi mwagiye mugaragaza bagiye binangira ubunabonye mubarura imiryango itandatu mufite kizere kino niho ko ibi byo bishobora gutanga umusaruro bakayatanga ntangingimira cyangwa se banasigarana ngingimira ariko mukabona ko bayatanze
iyo dukemura ibibazo by'abaturage nabwo dukemura ibibazo by'abaturage tuvuga ngo biratunanira icya kabiri nakubwira nuko gukemura ibibazo by'abaturage ni procedure uyu munsi nshobora kujya kukemura ikibazo cy'abaturage nibiro kirantwara icyumweru wenda kikantwara ukwezi kuba rero kimaze igihe runaka kitarakemuka nabwo kitazakemuka ariko iki icyizere cyo gukemuka kizakemuka
uretse wenda iyi miryango ibiri ibibazo by'ubutaka byajyaga bishyamiranya abantu hano muri Rubavu
ubundi societe nkuko bize ahari abantu ibibazo biba bihari ni nacyo ubuyobozi bubereyeho ariko icyo nakubwira nuko ibibazo bikomeye twarabikemuye byagiye bikemuka kugeza ubu ngubu iki kiri mu bibazo bisigaye bitarenze bibiri navuga yenda bikora ku bantu benshi ariko nizera ko iki nacyo kiri buze gukemuka vuba ahangaha
Ikiganiro n'ijwi rya Amerika bahagarariye imitungo ya Munyegomba barimo Bwana Julien Musafiri Intwari bavuga ko batizeye ko bazayibona kubera igihe bimaze.
Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu twabibyemwe amasaka bo bahingamwe ibishyimbo. Twabagaye mu ntambara. N'ubu gusarura ni mu ntambara. Ntabwo nakubwira ko dufite umutekano hariya kuko nejo bundi wakumva abantu batemanye kubera iyo sambu.
Hari umurongo bahaye iki kibazo. Murabihakizere kimukurikije igihe kimaze.
Turabona ko ubuyobozi wenda bufite ubushake bwo kugikemura. Ariko ikibazo dufite ni abaturage n'imyumvire yabo hangaha. Kubera ko nk'ubushize twaje hangaha na polisi hari abantu bigometse banze kuva muri ayo masambu mbere. Ariko barabavugishije hangaha barigaragambya. Kubera izo mpamvu rero nicyo gituma ubona n'abayobozi bagerageje kwitwararika ku baturage babumvisha ukuri yuko bagomba gusubiza biriya byangombwa no kurekura amasambu.
Ubutaka bwanyu bwanganaga iki?
Ubundi yari ama hektari 25. Tubisubiyemo biba hektari 13. Ariko ibingibi by'ama hektari 2 ni kwa kundi nyine bavuga bati abanyarwanda mworoherane mugira ibyo muhara muharire abandi baturage kubera ko wenda ubutaka ari bukeya bw'u Rwanda nibyo ariko nayo mahektari 2 n'igice bavuga nayo ntabwo tuyatunze muri make.
Hari uwigeze atakarizamo ubuzima?
Uwo Munyegomba wumva yarapfuye n'abantu batandatu bo mu muryango wacu bahatakarije ubuzima dore bashyinguye ahangaho kuri urusengero rwa ADEPR hariya.
Bazira amasambu?
Bazira ni ukuvuga ngo ni amasambu. None iyo umuntu akwibye ishati umuntu akwibye hanyuma ukamusangana ishati yawe wavuga ko ari nde wamwishe. Ushobora kuvuga ko wa wundi wambaye ishati yawe ari we wamwishe nubwo babivuga hari igihe cy'abacengezi bakavuga ko ari abacengezi kubera ko icyo gihe cyari igihe cy'abacengezi cy'igihe cy'intambara. Ariko twebwe ntabwo dushyira amakenga ko bariya abantu bari mu masambu yacu atari nabo batugambaniye kugira ngo abantu bacu bapfe. Kubera ko na nyuma y'urupfu rwe abo bantu nyine barongeye bafata amasambu. Abafashe amasambu rero ntitubashyira amakenga ko baba ari nabo batugambaniye.
Ubu se nk'umuntu jiriye wowe uhagarariye umuryango ushaka amasambu ni bangahe bakeneye amasambu
mu muryango wanjye?
Mu muryango wawe?
Umuryango wanjye ni benshi cyane kuko ukumbwira ahantu twari dutuye turi umuryango mugari kuri hektari 25 ukavuga ngo baduhe hektari zitageze no kuri 3 ni ibintu nabyo bigayitse. Ntabwo ari gusaranganya ahubwo ni nk'ubusinzi kuno nabifata. Ntabwo ari gusaranganya birarenze. Urumva twari dukwiriye niba ari gusaranganya bakadusaranganya amasambu yo guhinga bakadusaranganya n'ibibanza byo guturamo.
Ntabwo uzaba agize umuryango wawe wenda nguvuge ngo ni 15 bakeneye amasambu.
Imiryango yacu isobanutse ni imiryango 30 yubatse. Urumva niyo ubu ngubu ariko urumva ni imiryango migari yo ngiyomvuze
wowe witwa nde
niko mbandi furadeo ikindi iyo sambo umuntu twahise gitano n'icyenda dutahuka 94 yari dutambagije yose dufite inyandiko zayo ubu naze n'intambwe zirahari n'abayobozi badutambagije barahari ahubwo nyuma amaze kwica mukuru wanjye no kubona kwa wundi twa dufite amasezerano abiduhaye ku neza apfuye nibwo becishemo kugira ngo bagere bate bigarire amasambu muri amasambu magitari 25 turayapima bwacya amapu bakayanga tugasubiramo bapima 13 bakongera bagasubiramo ngo ya kugeza igihe duhere ngabiri nayo ntituyabone ngo tuyabone ku mutekano
ariko hari umurongo ubutegetsi noneho butanze
umurongo utanze kumva ko buri tekaho umurongo rutangwa ariko n'ubu turagira icyizere kwariko bizaba tinya kubona nka ministeri izaha minaro kikaza igasiga maze gushinga imbago ishyize borne umuturage akayishingura akayijugunya kugeza n'uwo muturage akigarambye nta leta igahura imuhendahenda bidafata nuko ko nibi tutari twabyizera neza
abaturage baraburana bavuga ko bafite ibyangombwa by'ubutaka bamaranye imyaka n'imyaka mwebwe mwatahutse ryari muva muri Kongo
batawutse muri 94 ariko igihe cyo kwandikisha ubutaka twebwe twanditse urwandiko rw'amakimbirane yuko batagomba kubarura ari amasambu kubera ko ari mu makimbirane ubwo urwo rupapuro rwashikirijwe karere n'ibiro bya Land Center ku buryo nabo bonyine babyemera ko bakoze amakosa ko meya wa karere ka Rubavu icyo gihe yitwaga Bahame Hasani yiyemereye ubwe ko nanamutelefoniye mubwira kuri urwo rwandiko nananditse ariko avuga ko nawe yabibwiye umuyobozi wa Land Center ushinzwe akagari akabimubuza niwe bashyizeho amakosa
abari muri iyo mitungo batarayisubiza nabo baracyatsimbaraye kandi biragoye kuzibukira
ntabwo twahitanga uko ari ya gakondo niyigisekuru mbese ni ya gakondo
kubanze ko mugomba kuyitanga biragenda bite
mariya ntabwo twahitanga simbizi ubwo bafite uko bazabikora ariko twe sinzi ntabwo twayirekura nosi bwo bo babitanze bashingiye kuyengingo yatumye babitanga
biriya bavugaga kuko bavugaga uburyo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yigeze kuza bakavuga uburyo cy'umuvunyi wigeze kuza bagafata imyanzuro bari baje gufata imyanzuro navuga ngo ni ya nyuma ntabwo munyuzwe
ariko nuko birengagije ko tubereka impapuro z'urukiko matore bazurukiko n'impapuro twandikiye twegeze twandikira Abdou Karim baradusubiza dufite inyandiko ze zigera kuri ebyiri zivuga yuko abambuwe byabo bagomba kubisubizwa abandi baturutse hanze bakazatuzwa na leta ayo mabaruwa turayafite ariko ntibashaka kugira ngo bayarebe arega kugira ngo ubona kawe kagiye warakaruhanye ntabwo ari byiza ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye
nawe urumva utawusubiza nawe urawufite
ndawufite w'umukecuru wanjye
kuwusubiza ntabwo birimo
kosumunima tumaranye hafi imyaka 50 n'ibindi kandi twaraguze nta nubwo twaguze n'umuryango wa Matiyo twaguze n'abandi bantu
nibagaragaza iby'amategeko ateganya
nyurubanza rwaciye mu rukiko rukaba n'itegeko sinzi yuko ari kiri hejuru y'ubucamanza
mugabo we nabonye wemeje no kuvamo wabyemeje bikuvuye ku mutima
ntabwo ushobora kwemera ko ibintu byawe bigenda bikuvuye ku mutima ariko niba waruhari wabonaga ko nta hantu dufite twatambira baraza bakavuga bati duhagarariye inzego zose nuva ko bahagarariye urwego nyubahiriza tegeko urwego rw'ubucamanza n'urwego rushinga amategeko izi nzego zose bavugaga ko bazifite mu maboko turatarataza dutaratariza hehe twasabye ko ibintu ubwo abantu ari impande ebyiri zitumvikana hari uruhande twebwe abari mu masambu tuvuga ko amasambu ari ayacu hari uruhande rw'abantu bavuga ko ayo masambu ari ayabo ubwo ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo tuvuga hari urwego rw'ubucamanza rwakakwiye kwitabazwa urwo rwego akaba ari rwo ruvuga ruti dukurikije amategeko iyi sambu iherereye kuri ruriya ruhande cyangwa se iherereye kuri ya ruhande ubwo bikarubaye urubanza ukaburana ugatsindwa cyangwa ugatsinda watsindwa ukaba ushobora kujurira ukajuje urundi rukiko
meya yari yavuze ko hariya ntawe yaje gufunga kuki utamubwiye ko ariko akuru ku mutima niba utari buyitange cyangwa utazayitanga
mugenzi wanjye wabanje kubaza ikibazo wumvishe ko ibisubizo bamuhaye siho warusa havuye urese nyine ko bavuze ko batari buze gushyiraho ingufu ariko wabonaga ko zari zigiye kuza urumva rero ko utabona umuntu w'intare mugenzi wawe wavuyemo ngo umubwire ngo egera hirya nge ngujemo
none mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ntabwo uzava mu isambu
mu yandi magambo navuyemo ku ngufu kuko nyeganyeze gato icyakurikiraho urakibona ahubwo rero ngo nzinde umutwe ku kiriya kintu nashatse n'amaboko nibajyane ahasigaye nzasigara ndugushaka ibindi ikindi sinavuga niki ariko namwe murabona ko ari akarengane aka nakarengane ufite isambu uyifite ibyangombwa byemewe n'amategeko ibyo byangombwa nta bintu ntabyo twigeze duhimba abayobozi barimo batwambura nibo bana biduhaye none numvise ko abayite ku buryo uko tugomba kubisubiza ku nyungu z'abandi urumva rero ko imana niza akemura ibibazo
Nawe ufitemo umurimo
ndawumvitemo nuko habaye igihe cyo gutanga kudekarara ndabwo bigeze badekarara
none kuba udafitemo umurimo uko ibibazo bigenda bikemurwa umunsi kundi ubuhari urabona byagenda bite
mbo bitewe nuko ubona ko abaturage twe abaturage tugiye tugira ubwoba ubwoba kandi nawe uri umunyamakuru waruri hariya warebesheje n'amaso yawe ubu rero ndakindi cyo twavuga ngo tutangaze ariko nawe waruhari wabirebesheje n'amaso yawe
oya watubwira ubusanzwe wowe ubibona ute
ko bagenzi banje babivuze ni nguko nanjye nabibonye
umuturage waguze wewe umva atakwamburwa isambu
ndabwo yakwamburwa isambu kuko niba umuntu yararagijwe uwaragijwe niwe wakagombye no gusubiza uwo yaragiriye
ariko abo mwaguze nabo hari n'abatakiriho
hari n'abatakiriho rye benshi ahubwo
none wowe ubaye ari wowe wagikemura iki kibazo
ikiba urumva ko ikibazo iyo ugiye gukemura ikibazo uragikemura ariko nduteze ikindi kibazo
bavuze
buriya bigaragaye ko hagiye kuboneka ikindi kibazo kongera kugonganisha iki abaturage
ariko bavuze ko nta muturage n'umwe uzaharenganira
bizabuzwa niki so umuntu niba yaragurishije atagira amafaranga buriya azayakomura
ikibazo nje nakubaza nuko nyine abaturage dusa nk'abantu dusa nk'abakanganye kwa kundi kuvuga hari icyo ushaka kuvugira imbere y'umuntu n'icyo udashobora kuvuga kibika ku mutima sasa uko ibibazo bimeze by'imirima n'ahantu bitari ni mu gihugu hose ariko hajye habaho kuvugisha ukuri rero ni ukuvuga ngo umuntu waguze isambu afite aho yayikomoye bajya kuvuga iby'ubutaka kubarura aba bantu bari babizi bano ba munyegumba babaga mu buramu bwa gisenyi habaye igihe cya declaration ese kubera icyo batareklamye icyo gihe declaration yabikaza nyuma mu buri muturage ufite icyangombwa cya Burundi kandi muzi ko umuntu ufite icyangombwa cy'ubutaka ari we nyiracyo ko muvuga ngo hari itegeko rihindura nta tegeko rihindura icyangombwa cy'ubutaka kibaho iyo ugiye gusora niwe usohokaho wa wundi uri kuza kwiburana se asohokaho gute kandi itegeko ko rivuga niba umuntu agutsinze muri byandi by'ubutaka kubera icyo batazana inyandiko ntesha agaciro y'uko umuntu ubutaka bwe abubujijwe
bararangaye nabo rero
icyo kintu bagomba kukigaragaza ko impapuro ntesha agaciro bazayihabwa nande kandi umuntu cyangwa kimwanditseho niwe usora iyo myaka umaze uri gusora bazayikwishyura icyo si ikibazo
nabonye ujya gutanga ikibazo hariya
natanze ikibazo hariya nk'umuturage utuye mu kagari ka Rubona bikiri hegitari 26 babazaga za pariseri zacu zose zarimo ariko banyimye ijambo ku buryo bugaragara nawe wabonye nk'umunyamakuru
bizakemuka bite
ngiye ndabona perezida wa repubulika yazaza hariya akari gukemura kiriya kibazo ko imyanzuro y'inkiko twaburanye na bariya bantu kwa munyegomba bayitesheje agaciro
none mwatanze amasambu y'abantu
amasambu y'abandi twe nta masambu yabo dufite nta na metero karimwe bariya ba munyegomba bagira muri Rubona
gute se
kubera ko twabatsinze mu nkiko urubanza rwabereye mu Ruhengeri rusesa imanza munyegomba burana nitwa Kazavio Kazavio aramutsinda neza umwanzuro usoho kuvuga ko munyegomba nabagenzi be bagomba gukurikirana su chef baganize atanze biriya bintu ko niwe wabiduhaye su chef baganize
none me yaravuze ngo byanze bikunze ku itariki ya 20 z'ukwa mbere nyuma yaho ntabwo isambu zaba ari yanyu bizagenda bite
nyuma y'iriya tariki natwe ntabwo twicaye kandi ubuyobozi ntabwo bugarukira kuri meya nkuko twabatsinze mu Ruhengeri mu rukiko rusesa imanza iyo prosesi twakoresheje niyo turakomeza gukoresha
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibibazo bifatiye ku butaka sumwihariko wa Rubavu byiganje hirya no hino mu gihugu bikunze kugaragara cyane rubanda babitura umukuru w'igihugu Paul Kagame biteze ko yabibonera igisubizo naha dusoreje ikiganiro dusangira ijambo izindi ngingo nk'izi kimwe n'izindi tuzakomeza tuzibagezeho dushimiye uruhare rwa buri wese muri iki kiganiro ndetse namwe mwari mudukurikiye mukomeze mutwandikire nk'uko bisanzwe kuri email ni radio yacu @v1news.com Facebook ni VOA radio yacu mwari na RK bagira ubusa naho
Intumwa zayo nkiko z'ukuri zivuga mu izina ry'abaturage mu nteko zubahirizwa ku munzani utagira ikinyoma ngo muce imanza mutabare bugirwamo